Petro Sukari. Imefika
saa tisa na zangu zimeshika. Kab nilitisha, anapiga simu ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go.
Sitaki kurudi home. Hii ni vibe meni nice kume chrome. Boy anani bamba, hope kesho tani call. Round 2 bado kesho tuko on. Mimi ukinita lazima ni kuje form. Hold tight, catch wine, come on. Mr. DJ playlist meni roga. Walai weni fave, weni don, weni mnoma. Weni mnoma. Cheza request yangu, cheza kamoja. Chali yako home, yeah, bado anani ngoja. Lakini neza gawa tu sahiu kiniomba. Skin nice, haga set kwenye mini. Trendsetter, chiki drip juu chini. Bado nikichoma, misi jali iko nini. Beat iki drops, jali nini au nini.
Imefika saa tisa, na zangu zimeshika. Kab nilitisha, anapiga simu, ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Before I go, I'm sure before I go.